quick recap. Siku za kutumia ile book ya jokes.
Aha, so, how unfortunate. So mean.
I hope hautakuwa stuck up tukianza.
I hope so.
Well, anyways, you want to introduce guys leo ama mimi nifanye the honors?
Please do the honors.
Hello everyone, welcome to the Sage Bimi podcast. I will be your host today, Sage Bimi, and our co-host
Nital Timanoi.
Sasa leo umesema hautakuwa kuki, leo utawa annoy.
Yeah, today I was annoy kidogo.
Anyways, our topic of today is like a very serious topic currently happening on the ground. And to be honest with you guys, I want to make like the seriousness is kakwe serious, yivo kojili. It's very serious. You know?
Mm-hmm.
So, everywhere and anywhere you go on your phone, you don't go looking for it. It just comes about and finds you. Hata hawitafuti ni yenyewe tu inakuja na kutafuta, si ndio?
Yeah, but it's just tragic. Just horrible. Ni terrifying, actually.
Ebu, tell us your side of it.
I don't even know how to even put it, but ni kubad security on us females. Is it really security? Do like young girls are like dying out here? It's crazy. I don't know. It's horrific. Okay, it's discouraging, man.
Unatokanga kwa nyumba kweli wewe?
Okay, yeah, nikienda driving narudi. Okay, but I'm very cautious.
You're very cautious.
Yeah.
How do you? Okay, so let's say you're checking the house casual, isn't it?
Mm-hmm.
How would you prepare yourself? I'm sure like nyuma demo jipanga zaidi kuliko vile sisi mboyo mjipanga.
Well, it's basically just avoid the new faces.
Wait. Okay, so happened to me, you know, my bad jokes. Vile walikuambia ukiwa mdogo don't talk to strangers, you're emulating it vibaya sana sahihi.
Bas, that's how it is. Do not talk to strangers.
Lakini sasa ukipatana na mtu kama mimi na niko harmless na mimi tu nataka tupige story na wewe banta kidogo, pia mimi na avoidiwa, imagine.
Hapana. Me, if I know you, I talk to you. Okay. Hmm. Like, if I don't know you, you say hi na kuangalia tu like, you know, never know, you might be next.
No.
Mm-hmm.
Ikikuona tu unatembea alafu niangalie uko na hairstyle safi.
Alafu hiyo ni yako kunishukia. Huko nishukia.
Alafu nikwambie, hey, nice hairstyle.
So?
Sina kuambia hivyo tu alafu nikitembea nikiendanga.
I know.
Hata utaniangalia.
Mm-mm. You never know. Your eyes might kill me.
The hell? Ay. Call us wolves.
Hey, it's fear.
Anyways, like she said, Our topic of today will be, lakini acha nikwambie tu kweli. Mi naona government are on the move on stealing money, ama kuna kitu fulani wanafanya kwa background. Sasa wametafuta njia. Like wanafanya kitu devious tu huko nyuma, unaona?
Hapana. Ni Ruto na hii kati yake. Na wameleta wa Nigeria sangalia.
Not necessarily wanaiba pesa na wanaiba. Eza kukua ni law fulani wanaeka aki implement hii kitu wanapata.
Hakuna law. Ni Ruto anatoa watu kafara.
Really?
I blame it on Ruto. Just because ako na family, the daughter is married to a Nigeria.
Wallahi.
Haoni kuna link.
Uko serious?
Sijasema kitu, DCA itanifuata wewe.
Siku kama iko nini? Iko kwa public domain. Si ni ukweli? Sasa unafuata kwa jilume kama ukweli? Na wamejitangaza wenyewe.
Lakini huyo msee rongende.
So unasema from our knowledge. Wait, ni manager wanaua watu.
See, the first one, ule de mwenye alikatakatwa na Axel. Yeah. Ah. Si alikuwa Nigeria.
Oh.
Yeah.
Na si nimesikia cases ni mingi hadi kuliko hiyo moja tu yenye imekuwa, ama hiyo ndio imetishia watu sasa maisha.
Kuna hiyo. Alafu ya kuna hiyo, alafu ya huyu mrasta.
Kuna mrasta nikataka tu.
No, yeye alikuwa former rasta.
Alikuwa former rasta.
Huyo mwenye aliwa sijui socialite sijui what. Kumdunga kisu.
I have not come across that. I mean, nilisikia tu genocide tu na Airbnb. Nothing more, nothing else.
Bas, zote ni? I think, yeah, zote ni za Airbnb.
Na ni wa Niger?
Yote tu. Bora the old men kid.
Leuko na agenda.
But either way, we both fear both genders.
But ideally, nini? This stuff here, femicide demands are like 6 days ago, weekend, isn't it?
Yeah.
So I'm thinking. I'm still not getting niaje sahi ndio ina get caption hivi kwa jile walisem. Okay, last year mimi nilikuwa na fuatilia stuff ya nini. Okay, mimi nilikuwa na fuatilia this thing because if you have sisters at home, kuna vitu zingine una keeping track of. So last year there was a young woman mwenye alikufa kwa apartment. So ilikuwa ilipigiwa makelele mingi sana hadi you have to like kujua nini inaendelea. Unaona?
Yeah.
So after that nika realize hiki kitu ni kitu serious and it's been ina feature tu like watu wajui nini inaendelea.
Yeah, true.
So Niko really surprised this year, all of a sudden, sasa ndo imekuwa an issue and it was there kutoka last year. Unaona?
Mm-hmm. Hey, but these ones are too much. Hey, the killings are too much, man. Like, they're too... You see those Halloween movies for US? You see those Halloween movies for US? Sijui Joker, sijui what?
Yeah.
Now it's that type. Oh, imagine ukatwe mugu kama ngombe.
Wait, unaongelea msichana mwenye ameseparatiwa limb from limb, hadi mikono zika separate kando kando.
Yeah, like that unheard of. Who umewahi sikia Kenya mtu ameuliwa hivyo?
Mi sisikiangi watu wakikufa. Sikia, niko serious bana.
Zile tu natural murders kwa news. Utasikia mswe amechukiwa, ametupwa sijui River Dala, sijui River Nzoia, sijui nini.
Unajua?
Mm-hmm.
Mi si uchingi news.
Aya, wa? Sasa wewe, rudi Kenya.
Sasa nitarudi Kenya aje?
Wajua hizi mastori zenye wasee wanatupwa kwa marivers?
Personally nilisikia kulikuwa na jamaa alikatwa kichwa, sijui ile kwa plastic bag ama nini. Hii episode ni gruesome. What? Like, viewer discretion is advised before tuendelee. So alibebwa kichwa kwa river, mtu akafungia hiyo karatasi yenye kuna kicho mawe, ndio nini sink, you get.
Mm-hmm.
Hiyo ndio the gruesomest, among the gruesomest in list, I think.
But ange tupa kwa nini hii?
Na paper. Eh?
Ange fungia like in a paper bag. This is what he would have done if I was him.
Uh-huh.
Hey, this is the problem of watching. Umewahi watch Bones?
Sijai watch Bones, but nilikuwa naisikia.
See, Mr. Bones, Bones ile ya investigation. So, like, the easiest way to get away with murder,
mm-hmm,
is ya river, like water.
Uh-huh.
When you throw a dead body inside water.
Uh-huh.
But I think that's after a long period of time, it a decay.
Mm.
So when it decays, you won't have any evidence of anything.
Nah.
Mm-hmm.
Have you ever watched this series in Itwanga? Ilitwaje Breaking Bad.
Yeah.
You una buy chemicals alafu unaweka kwa maji alafu unachoma kila kitu.
Oh yeah, but now who is that money of buying such chemicals, just sulfur, do what?
You do not know the safest way of getting away with murder.
Okay, yeah, that's a good idea, but also, if you say money, that's all up sulfur. Okay, for example, me in a brains. Me in a brain when you, like, in a like IQ high na nimeambiwa niwe mtu, si the fastest way ni kumdunga kisu ama kumduat.
I don't know.
Yeah, like sitting in your time ya ku like cover up my tracks.
Ok, Ni kweli.
Yeah.
So the fastest solution ni kumdunga kisu.
Yeah, inakwanga kisu ama
ama unafanya hivyo. Hello.
Hello.
So we have to remember kisu disposing of the body.
So hapo ndo ina depend. How I'll get out.
Yeah,
so you know, as a killer you must be strategic. You must kill a body in a certain place. You know how to get out, how to cover your tracks.
Vile hautajulikana.
Yeah. Change of clothes. Sasa now you can't get away with anything in this generation. Everything is just technology. So either way, one way or another, you'll be caught. Be it 20 years, 30 years, you'll still be caught. Ama you'll be killed.
One way or the other.
One way or the other. Lakini, if it was me, ningekuja ni kuhaunt. You kill me, I'll hunt you.
So niko na swali.
Yeah.
Mm-hmm. Si hao majamaa wamesema ni Niger alikuwa anafanya hiyo kazi. So what was the point of kukata mtu?
See, okay, as rumors have it.
Mm-hmm. Sisi nimemaruma.
I think it's a cult.
Walai.
Yeah, it's a cult. Unatolewa kafara. Kama inakuanga ni kifara ama kafiri.
Yo.
Yeah.
Oh, so atapata pesa at the end of the day after amefanya his job.
Kitu kama hiyo.
We, that's crazy.
Mm-hmm.
As much as siezi advocate watu wajifiche vile wewe unajificha.
But okay, see like najificha.
Yako ni ile unaingia under the bed. Unasema hiyo tupigane na boogeyman kuliko kupatana na watu huku nje, especially manager.
Hey, yeah, foreigner.
Oh, I was telling you. Something you do.
Sorry?
Sasa?
Mm-hmm.
All these incidents has got me thinking.
Interesting.
Hadi huyu mjamaa, let's say, ashikwe peleko kwa government, alafu akotiwe. What if ako na enough money kupay the government, alafu akose kushikwa? Kwanje ni
nyongo.
Where the Christian in you, bwana?
Ya nyongo.
Sasa
kwa unyama.
Let's say ameshikwa, amepelekwa kotini, ametoa pesa kuachiliwa ama vitu kama hizo.
Mm-hmm.
I don't think family ya DM ita stop court ikiambia huyu mtu lazima atoe pesa fulani ama whatever.
Hey, but here itakuwa inhuman. Itakuwa fair.
Trust me. We've seen worst cases of government.
Sayo ndo ni shida. Kunanga justice. People do vicious crimes a lot, just get away like nothing happened.
Yeah.
watu wanakubali criminal courts zetu ziko hivyo. So I was looking at this scenario hiyo yenye nakuelezea sasa. Sasa kulipa. So decides to do whatever he wants to do. Alafu akishikwa yeye analipa pesa kwa koti kwa ajili there are people who have done more heinous crimes than yeye. Na wako huku nje scot free. That is a guarantee, especially in our country.
Yeah, the system is rigged. Countered by the fact we have Ruto as the president.
like straight bullet yote ikifika inamwendea tu. Hapa hakuna kunego ama nini.
Ah, no negotiating.
Mtu anasema unatoka hiyo side. Anyways. Sasa, see, what do you think? My sister yangu nilikuwa namwambia. Suddenly I tell my sister the hard truth.
As yeah, in, you look like that type of person. No hard feelings.
Namwambia the hard truth. Kwa jili alikuwa ngama, like, I get where she's coming from, eh? Ati, oh, mademu anauliwa, blah, blah, blah. Mamangu akamwambia. Inyi wasichana mbona mnaenda kupatana na maboy huko nje kwa ma BNB? Hata mamangu ajui BNB ni nini, lakini anasema BNB. Na my mama anakuanga na that, like that strong point. Why would you take yourself there? Unajificha hadi wazazi wako wajui umeenda wapi, unaenda kwa maboys. You see? So my mom uses like anatumenga zile harsh words. Yeye anasema unaenda kufanya umalaya tu na kaja.
Okay, now if you put our okay, my generation. I had to use that word for the first time. If now, okay, there's a big difference, like the age gap. There's the Gen Z alafu this kina mom sasa. Sasa us. Like, tume grow, tume evolve.
But tunajua so, mama. But tunajua mama yako. Mimi naweza kumuita sister yangu mkubwa.
Shins.
Alafu wewe kama ni sio wangu sasa.
Kwanza mtu mzuri.
Alafu continue. Sorry for interrupting you.
So like I guess like okay, as I always say, like we have different stages in life. Like sasa now this is a different era. Sasa like we are not so close to our parents. We rely mostly on technology and shit. So like 99% of the time we are always on our phones, which is, yeah. So like, it's pretty hard for a parent to like really know what's going on. So like, yeah. Technology has got into us. Like we are more modern. Like, yeah. Like, we can hire a place where we do our own shit, make parties, what? Kitambo ilikuwa clubs, and yo.
Niko na swali.
Mm.
Ukiwa high school, ulikuwa unaenda ma house parties.
House party. Okay, my lifestyle is kind of different. I didn't actually. But yeah, this one a few times. But see, like house party, yeah. Crazy house party. The cool type of house party.
So, when I'm a bash.
Nah.
Ukizeko usijipate umeenda mabash. Usicheke. So, ideally, there are people who still go to clubbing.
Mm-hmm.
There are people who organize, let's say, B&B or whatever, or wanna do a house party, because there are those kind of people.
Mm-hmm.
I jealous in the generation. Enough of kuna watu kama mimi. When you tuna distest kutoka inje, but because I tutake kuwa antisocial kama nyingi, kukua kwa simu
24/7, 365,
I decide to take that time, go out, meet with people you wanna.
Mm-hmm.
But when the social battery runs out, unaanza kudetest mbona ulitoka kwa nyumba.
Mm-hmm.
Anyway, this is what I was driving at, eh? As much as unasema times are changing, eh?
Mm-hmm.
I can technically say this. What do I do out to close na their old folks? Now the old folks are one hata your knowledge of kukua close na their kids.
Zini vile sijui wajui ku control the situation at hand. They don't know how to
assess the situation.
Like, how do I say? Like, what do you believe they handle the situation? Like, they don't know how to react. Yes, they don't know how to react.
So, unapata wani mwari.
Sasa ni shout, ni si shout, ni mwadvice, si mwadvice. Sasa now, nakuanga, wakiongea, ni kama like wanapiga kelele at some point.
Ah.
So yeah, you rather avoid that situation and just like keep it to yourself and yeah.
There's no point.
Utake
kupigia mbuzi gita.
Kitu kama hiyo.
I felt that. So, personally, I noticed this. Eh?
Mm-hmm.
Not every parent has that knowledge. Welcome to Karibu, but yeah, I hear it here.
Mm-hmm.
How feelings are like? Mimi ndio nimesema. Mimi ni mzee kukuliko. Unasikia kenye nakuambia, it's like, inatoka juu kuja chini ya hata hakuna at that level playing field where una feel uko comfortable ama you can do or say whatever you get.
Yeah.
Na saa zingine ukisema kitu na uko akili yako uko zile za like maybe you need disrespectful kiplani, so wacha tu ni kanyagie tu.
Yeah.
And you need tough. So unapata. But to be honest with you, I don't think they are like, let's say, teenage pregnancy ama vitu kama hizo.
Mm-hmm.
How madem, CIT ni madem unya naongeanga na wazazi wao, most of the time.
No.
Kwa jili, mtasemaje. Kujili most of the time, una come sleep over kwangu.
Mm-hmm.
This is hypothetical. Let's say we are in that sneaky kind of relationship.
Mm-hmm.
Alafu we make a baby, sindio?
Mm-hmm.
Hautakuwa umeambia mama yako umeenda kumetengeneza mtoto na huyo kijana?
Okay, yeah.
It's not like a close relationship. You inakuanga nimeenda kuona rafiki yangu, unaona?
Inakuanga I'm tempted to touch.
Tempted to touch.
Mm-hmm.
Okay, I get you. I get you.
I'm a feel. Feel it grow.
From within?
Mm-hmm. Wait.
So, ideally, like,
mm-hmm.
at times, fine, you know, conversations always need to have numbers, I'm a whatever. I'm a
yeah. You, of course, talk too weird.
Yeah, but it got to a point that I'm going to be a boyfriend. For the people in my age gap, as mm-hmm. much as maybe skinny, you as a cancer could do my baba or baba.
Young man.
I took was even like me, but you're not
going to guys, listen to this guy.
Sasa, there's this group where I'm going in Ajita Area 51, sindio?
Mm-hmm.
This guy says, Nyukatia wa mama, sijui wa kutoka, sijui wa lisama 95, ama 90 something, eh?
90 what?
90 something, seme tuchukwe 93, tuchukwe 93, sawa?
Mm-hmm.
From 93, till 2000. At the back of my head, nilikuwa demu nyakona alizaliwa 2000 ni mama.
Okay. See, mama. The hell?
Exactly my point. After I saw that, nilikuwa ngazileza like, kuna mtu kuinje anafikiria mimi ni mbaba. Alafu kuna this other one that I came with, acha tenda na kutumia saizi through WhatsApp. Hii hapa imeandikwa flirting with old women born in 97 to 2000.
Oh, I get the irony over there.
Mimi niko zile za like mtu wa 2000 unaita old woman.
Yeah, the experience, I guess.
What the hell? To a 2000
experience.
Yeah. So it's gotten to a point that because
mm-hmm.
these are like Adimis Jewis, so I don't know anymore.
How is it there? How is it there?
So see, I was having the conversation na my sister hapa na my mom. Mama akatupia sis bana. Ni wasichana waache going out to open their legs, ndio?
As in going out to open their legs.
I'm using her terms. Wewe usibishane na kinyo mama. Alisema yeye alisema kinyo yeye alisema. Na wewe kinyo unataka isema. So my mom says,
but
ideally kuna wewe hapa na kuna mimi hapa, so at least kutakuwa na ako, at least at the other party ya kisikiza atakuwa like at least Timano is talking for us.
Okay, sasa tu nimemaliza high school, haya nimeingia uni.
Mm-hmm.
Haya uni, I'm seeing my friends are being, I don't know, they're getting gifts, what. So me, Amanda who? My ma, my parents ain't care. Kumbuka sina job, sina shit.
Yes.
It's just depending on my parents. And sasa, for example, it's an example, my parents are from a middle class.
Yeah.
I'm a low class, whatever happened. Like that. Alafu, nimeingishwa shule yenye wasee, the parents are like, really well. Yeah. So like you see them going out, getting what, just like having a lavishing life. Alafu kuna mimi hapa. Napatiwa kitu kama 2,500. Hiyo naambiwa hiyo jipange. For example, for a month. 2,500. Hiyo ni example.
Hiyo ndio inafaa kukusota mboga
sana. Supposed to sustain me for the whole month.
Yes.
And you have your friends hapo kila time ni, oh, it's baga, what, let's do this, let's do that, twende hii. So, unakutana huku inche, natembea, una random day. Mse ame pull up, mkusimamisha na gari.
Atele kukatize hapo. So, juzi, ilienda MCPA center. So, see, lunchtime, the guys who are with this were kula food, na mimi sikukula food, so masaa zimekuwa mbaya, nimekuwa nikikula, na nikaedit podcast, nikasema, hey, nje, let me go get something to eat. Nikaenda hapo nje, nikaenda hapo stage kuget smocha. Mimi nikabonda smocha yangu, nikaanza kutembea kwa haba.
Hey, lakini smocha I'm slapping at some point. Continue.
Hiyo haiku slap, hiyo nilikuwa ngatu na njatu. As I'm walking, this is Suzu D-Max. Ika pull up hapo. It's a black one, a big car. This guy akakuja akasimama hapo alafu anaangalia mademu yako hapo hivyo kando yangu. Niliyo nimekula akasimama hapo kando yangu alafu dirisha ikaroli hivi down. Iko ngazile za like, who the hell is this guy doing? Kongeli nda. Naona ni mzae yako hapo ndani. So, I head to the left. Naona, hey, kuna mademu yako. Wamesimama hapo on my left, man. Lakini wasichana wasio tete yangu but wame dress to kill, you get?
Sikia kujitetea.
Sio tete yangu kwa jili, I know my type, but hata kama naweza kusema I ain't got no type, but najua kuna ile type yenye inanivutia. Sasa kuna hivyo niko zile za like umza yako hapo anita hawa mademu wamemle. So I was like, ay, na moja akijaenda hapo. So I when I walked into that gate, I was curious. Kuna dimunya lienda. So ikafika point mzaya kanza, niliona kama amepoint mjamaa hapo hivyo. So mjamaa kaenda hapo. Sijui kama mjamaa aliambiwa ni students jana na nini, I don't know what happened.
Yeah, inakuwa.
Anyways, you may continue explaining to your story.
So, see, at first, another like pretend you're playing hard to get. Oh, doma nasema, where are you going? Can I drop you? Where are you heading to? Can I buy you lunch? Opportunity. Nasijakula, nimekuwa nikiinama. Sachata niene nijaribu kula kuku. Wewe guzako mzuri, nangea kwa gari, unapelekwa out, labda kawain hapo kakuku chips. You have a very nice lunch date, whatever. Hey, you go back, you tell your friends, oh yeah, how was your day, what, I had this, I had that, blah, 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 blah. Yeah. The next day, he does the same. But sasa, you know, for the guys, you cannot call a guy. You cannot call a guy's money without giving back. You have to give back.
Hakuna kitu ya bure, hiyo ndio unasema sasa.
Yeah, so you just have to give back. So, wewe na hiyo akili yako mzuri, nasema, okay, oh guy, this guy, he's literally been so good to me. Because ananitumianga dos, GS, you know, guys have to pretend they're all good to get something.
Mm-hmm.
So, yeah. That's how you end up opening your beautiful legs. You get used to the lifestyle.
So, in short, you say, Mom, not the one your parents have shown you, yenye wewe unataka huko kando bila your parents' knowledge. Ama hata yeye hutaki kuadmit?
See, it's like that. Just like, come on, you don't have like your own job.
Yes.
And you have this fresh domain get to shule.
When you fresher,
like alafu misha, like you have these friends who have they flash money like shit alafu kuna wewe. Alafu umeona hiyo opportunity. Hmm?
Nakusikia, I hear you out.
So you're like, okay. Kusema tu kweli, that's your head. Ni kama shetani amekupiga slap usi. Umezirai, uamuki. Iyo nakuanga tu thinking capacity.
Ile wakisema ETC, end of thinking capacity.
Iyo nakuanga end of thinking capacity. Jutasa niyo ni shortcut. How sweat. How amuki, sijui what are you. Yeah, you're just under somebody's mercy.
In short, we're saying kuna madem wa wataki ku do hard things.
Yeah.
I hear you.
If you have like that fresh mind, umetoka tu, for example, ushago, ama you come from a very not good
humble back
family. Yeah, thank you. Yeah, you come from a humble background. Now, yeah, mengisha kwa he shule. Yeah, you see people getting flowers, gifts, getting shoes, wanavaa vizuri, wanavaa heels, makeup, hair inakaa fiti. Wewe uko hapo uko na lines, ume parara uso. Meva rabas ya black kuna matope unexpect ni
ungesema lakini ngoma zinakonga viatu zingine moto.
but kuna peer pressure, najua peer pressure ya social media na haa madini. We just call them ashaos.
Ashao.
Yeah, basi, yeah.
So unapata dem si dem mwenye ako na maneno. But una fall into the wrong hands.
Yeah. Plus peer pressure, yeah, society ends up leading her to that, you know, road, which is not good. Sasa umefika point au sasa wanajua ude mako yang na yes anataka do. So the only way is trap her with money. I'll give you a token of 20k in this economy of Ruto. Toto wapi 20k?
Love to work hard.
Exactly, which says that this generation had to pay.
They want to be happy, eh? Without the work.
But on Diani, umepost hapo kwa snap. You have your snap story over there on my status. Hey guys, I'm in Diani, Nikoka Beach, Miva Bikini, my hair is done, my nails, I have makeup, I got a wig. Oh my lord, Dina, KFC, oh.
Alipanda ndege akirudi.
Basi hivyo.
Watu wa jambo
sasa,
watu pressure.
Imagine. Na utakuta dem. Dem ako 20, but ametumia ndege kwa Diani. Heels, he's wearing a white bathrobe. Her nails are done. She looks so nice. Ako na iPhone.
iPhone 15.
Mimi, I'm like, oh my lord.
Umeona iPhone 15.
She's so lucky.
I get you.
I'm just careful for iPhone 15.
I get you.
I say, with my money, I'll buy my phone.
Alafu your money inakuja hapa in the sense of a V8 up before inakuja in the back. Taking you for lunch.
Okay.
Alafu your money inakuja hapo in the form of V8 in a pack for lunch.
Hey, Shindo, it can never be me. Doni katikatu. Yeah. Nowadays, if I see you're 40, you look old. I love you. Hey, me run. It has a date of 14 year old. I'm a 15 year old.
Pedophilia. Come on. Anyways, let's not put that in the picture right now. One time.
Yeah. Alafu umenotice vidangu ni moja.
Yeah.
I normally unveil other topics. Inafikanga almost cutting, like we're almost finishing.
Yeah.
Alafu I bring up another topic that is supposed to be talked for on another episode uko in the future.
Inakubalika to at least people get a flash forward. You need on a flash forward.
Yeah. Taking them to the future.
Oh, I mean,
Vision
25. One thing personally I was to say if people are actually keen on what we were talking about, I'm actually telling you, ladies, as much as what time you educate your son who go in there, at the end of the day, kama huu sana wake ameamua kufanya that mischievous behavior, if you're killed, that sana atalipa judge ama atalipa courts, he atakuwa scot free and your life will be gone. So
yeah,
it's a matter of watu wenyewe ujichunge kwanza, alafu then the other person anaweza keep you on like getting washed.
Na,
like,
na kama like if it actually just going out, just don't go out with the random people you meet on social media. At least take your time and do a background check before one step or just standing up on the chat, basically.
Personally, hapo vile umesema going out with strangers, strongly insist. Go out with that person in public places. Always be in public.
Yeah.
Hata ukipiga nduru watu wanaweza kujili, ideally sisi wanaume
tunaona. You can run, like literally run.
Kuna places like home you but you have to run, but at least you have to voice out whatever it is.
But either way, Muguni Ponye, we are Kenyan marathon runners.
Apana, sema wewe, ni mlapataji. Sema tu hivyo, wewe kuna nini, it's in the veins, it's in the stitching, unaona?
Apana, you run. Atakama wewe mdono.
Ah,
Naza ngoja Sage. Ukiona kifo iko mbele yako, utapiga nduru, sitakugonga ikuwe.
Acha nikwambie, tukiwa tumetoka kukula makebab huko na nini, alafu dogi ianze kutukujia ni kama inatukimbisha. Mimi naingia na kuacha hapo. Natoroka. Alafu nikifika pale mbele ndo naangalia kuona kama unanifuata nyuma ama ulisimama hapo hivyo. But you ni exaggerate. What I'll do, I'll take your hand alafu tukimbia pamoja. Ikikaribia huku makojina najitakuwa nyuma yangu. Nijaribu kuipiga buti.
Literally had the image in my head.
But to be honest, growing up as kids, baba, unapata mnaenda kuchokoza madogi na mko na madema, alafu mnatoroka mnaacha madema hapo hivyo. I'm saying kwa sababu kuna magezi wenye tulikuwa nao walikuwa wanaokuwa acha sisi tunabaki na wasichana, alafu ndio tunaambia wasichana wakimbie, ndio wanafikiria kukimbia. Walikuwa wanajiona tu wana freeze, you get. So like if you're going out with a stranger, to make sure the public place. Now that's especially kama huyu mtu haumjui, haujui watu wake, na watu wako haujui. By watu wako I mean it doesn't have to be your mother, it can be your close friend ama nini. Kwa jili,
yeah,
you have to have someone when you unaweza kapanic tu kwa jili hata mimi personally, if I'm meeting with a strange girl alafu aniambie tuende hivi na tunaenda pisi ni tujenga. Kwa jili last year I met up with some girls, eh? Hawa mademu walinitumia form ile bidi nimestu addition, nikaambia addition, hey bro, niko na hawa mademu na tunaenda ngong na wao. Addition akanipigia, akaongea na mimi, then akaongea na Vedal who was next to me. Akamwambia, I take care of me kwa jili mimi bro wake, unaona? So ideally you have to have like one or two people who know ama have contacts with the other person where ukipiga okay, panic button, at least they have a sense of direction, mama. Idiot. If you know, like when you mimi fika, like that's where I'm at the moment, mama.
Yeah, at this point, when you we're heading to, yeah. I wonder.
Umesema hivyo nikakumbuka.
My lord.
Hao watu walikuwa nasema ati weke cameras ndani ya Airbnb. Kwa nini mnataka sex tapes ngapi zi? Hiyo ni recipe for sex.
Pro Max porn.
Excuse uploading.
Hey.
Bado umesema hivyo. Mm-hmm. Okay, nimesema hivyo nikakumbuka. So unajua mimi ni software engineer. We were sitting with guys alafu wanaulizwa, ungetaka kufanya kazi wapi? Sasa si mimi nikaulizwa hiyo swali. Nikasema hivi, unaona developers wa YouTube. Unapatanga videos za YouTube zina misbehaving. Lakini, this is actually, hata si mimi nili get this idea. I stole this idea from my boy. Yeah, tulikuwa mapichili hivi na yeye akaniambia, umoe notice, videos za X videos, zikianzanga hivi tu, zinendanga, zikisonga tu, hata zisimamangi. Hadi niko zile za like, sijingia X videos for like a year hivi, hebu nika confirm kenye ameniambia. So I went
to
nikaenda nikafungua YouTube nikaangalia, then nikafungua X videos nikaangalia, alafu nilikuwa zile za like, this guy was telling the truth. Hadi kafika point nikasema, my dream company to work with X videos, just so that I can know how these people have optimized these videos because so smooth for the end users that you are complaining.
By the I'll go check so I can date.
Are you so?
I'll confirm that, then yeah. Come back tomorrow, then tell you.
Next episode, what are you doing here with you?
Although we should have an episode on porn.
By the way, there are so many myths and misconceptions on pornography, by the way, true, yeah?
Yeah. We continue.
That's an episode they look for that. Anyways, no
matter how thrilling.
No, no, we wrap up. No, not to wrap up the episode up. Kwajili, to end up going into other topics. Na
everyone get the lessons ready. It's about to go down.
Ukona,
no, go up.
Mungu wana kuona. Ukona closing remarks for guys.
Hey, just keep safe and use your brains.
This is my closing remarks. Just because mtu yote huku nje anaweza kaambia dem ati this is my pussy ama kitu kama hiyo doesn't mean anybody can take her to an Airbnb. So if nobody can take you to an Airbnb, then you have to take care of yourself. Usijipeleke in situations where it will be dangerous for you and it will also be dangerous for us kwa ajili economy si mzuri saizi hatuwezi kununua coffin. Heri ni kutumie 2000 ya heri ni kutumie 2000 ya gas kwa ajili unahitaji gas kuliko tuanze kuchanga for any other thing you get. Kujili, personally, yeah. I'd be happy to help you out where you need as long as you see vitu funny funny unafanya kama vile mimi napanga kuibia watu in the future. So, so as long as ufanyi kitu shady, then people will be happy to help you out. Na, as a, like you told guys, like tama zingine unaweza kusema tu ni sawa, si lazima ni pate size.
Yeah, that's true. Yeah.
It's not a must, I get it now. Usidanganywe na watu huko kwa social media ati I want to be happy. happiness si sahizi sahizi. But happiness at the end of the day, happiness is all in the mind. Kwa jili unaweza kununuliwa.
Everything has their own timing, I guess.
Wewe unaweza kununuliwa mocho kuwe very happy. Mimi naweza kununuliwa mturani kuwe happy. Na kuna yule anaweza kapelekwa KFC ya kuwe happy, unaona? So saa zingine una limit your happiness yako pahali unaweza kakuwa. Acha nisiendelee kuongea, nikiendelea kuongea I'll be in trouble.
Dun, dun, dun.
Anyways, like I said, happiness is all in the mind. Yote tu iko in the mind. So usijipatie pressure zenye sio zako. Mimi ningeambia watu waje usikapata na Android phone ukiwa in your 20s kwa tu na kabambe. Take important.
Last one, too good, you have to think twice. Kama ni aje.
Think twice, man. Bidhu, unajua kuna second hand shop inaitwa Think Twice.
Wala ikapi.
Huko kwetu ndakuonyesha ukikam.
February.
And that's all for today, folks. We'll see you guys in the next episode.
Good night.